Amahubo 114 verse 1 kwathi kuba uIsrayeli aphuma eGibhithe indlu kaJakobe kubantu bolunye ulimi verse 2 khona uJuda waba indlu yakhe engcwele uIsrayeli waba ngumbuso wakhe verse 3 ulwandle lwakubona lwabaleka iJordani labuyisela emuva verse 4 izintaba zatshekula njengezinqama amagquma njengamawundlu verse 5 unani wena lwandle ukuba ubaleke nawe Jordani ukuba ubuyiselwe emuva verse 6 nani izintaba ukuba nitshekule njengezinqama nani magquma eninjengamawundlu na verse 7 thuthumela mhlaba ebusweni benkosi ebusweni bakaNkulunkulu kaJakobe verse 8 yena ophendula idwala libe yichibi lamanzi insengentsha ibe ngumthombo wamanzi